nilianza dreams cut the game. Ama Luther King ikaja picha bila flame. Kajipa movie po siku ntafika same. Japo marafiki snitches na stresses ama damn. Ungekuwa ungefanya nini baba lipo ota mbawa bimkubwa kalushwa steam. Na mini maisha ni leo kwa jili ya kesho. Kesho ya kesho sio kesho, kesho ya juzi ndo jana. Na ujua ujana so siteswe na msichana. Mpenzi wa juzi usiku ndo adui wa kesho mchana. Rafiki wa kweli ni pesa sio huyo mwana mbae lingi likikata ndo tusiendele kujuana. Nachofanya kutafutu sintafute, Mungu ndo mlinzi wangu acha niendu sinivute. Napiga mishe mishe mpaka Nairobi, East Africa yote haso zangu zina barrier. Wanachana sana mchana sana sana kwa sana na kusanya wasichana. Wanachana kasana na manga vacation tunaenda na manga utanyamo nyama nyanya mikuku na manga kisha room number 7 na manga miungara na zangara ndio swala ntawadara na kwa darasa na kara zazama kakara fu hata sky na John Falme niko juu juu wanakaa wana hata moja clue. Sasa nipe zangu mita zangu blue. Huko dala kuna fala lamba lala utalala vakala ama ndala sema sala kama kala jere maya yendo dele aya ee Mr. Mimbele seremala nilipanga saa sana saa mini star started from the bottom saa sana ta starve. Waki drive marange, mainly drive diarrhea. Nilijua ntapona, even though do ilikuwa rare. Saina pandanga Range Rover, back left, rare. Madem na wa drive wild, huko huko ndio najinyorea. After that next show, nasikia iko Korea. Suezi wadanganya, mziki imenyokolea. Na demona kwa celebrated, demona jazo na hatred. Na miku ito kaka, kumbe ilikuwa ni ingenje. Nina passport mbili, zime just stamps kila place. Na nikipanda stage, wana notice my face. Kasi da keila Rwanda au Mbea, by the way, haters, miwanga na wombea. Oh, another by the way, rest in peace, Mr. Nguea. Rest in peace, Mr. Nguea.